Jahani kumbe doria ni tamu mdomoni harufu puani usuna uzio ya chumbani wayatoa dharani achani upete ni upete nisije urachuya achani abwage ni abwage bubu sijazoea achani upete ni upete nisije urachuya achani abwage ni abwage bubu sijazoea.
Chiri wefunga mkanda, mbona yako ya nena chini.